Ubona ukuthi ngithandana ngedwa la. Mina ngathi impela sengizoyehla lenqola. Ngiyabona ukuthi ngithandana ngedwa la. Yebo sen, yimo ngingalelayo. Sobo futhi yemo sendo good night.
Yebo sobo futhi yemo sendo good night.
Yebo sen, yimo ngingalelayo.
Yemo ngingalelayo.
Sobo sobo futhi yemo sendo good night.
Yebo sobo futhi yemo sendo good night.
Sende message ngeza ngiziphendule mina.
Yebo sobo futhi yemo sendo good night.
Uyitshela ukuthi angibonile lokho.
Yebo sobo futhi yemo sendo good night.
Sende message ngeza ngiziphendule mina.
Yebo sobo futhi yemo sendo good night.
Uyitshela ukuthi angibonile lokho.
Yebo sobo futhi yemo sendo good night.
Sende message ngeza ngiziphendule mina.
Yebo sobo futhi yemo sendo good night.
Uyitshela ukuthi angibonile lokho.
Yeah, my son.